yefu nambara niduchogora tutarameshu mwili ningisi dufashigi yefu nambara niduchogora tutarameshu mwili wambari yungudamba Tura bagezi Famba yurugama Tura bagezi Tubanisha mabiyombi Ijambo kumutima Ijuru niyo gakondo Imamba idanife Famba yurugama
Yeah. nimukomeze nimukomeze
mwebwe
nimwebwe
ugerageze
ugerageze
imamba
imamba
agakiza
agakiza
agatege
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 Quanto ravanesha.